edikan no nyankopɔ onhyira Ghana mampani John Dramani Mahama no nto no kwa nem esan se waka no kure ani de odi no kure a e wo se esira nyam nyira ma so wo betae a Ghana fo nyina betae a ye kɔto aba no MPP aban ka se aho kire aba no ne dudu na efri COVID-19 sɛne ha Ghana economy ɛne Russia ne Ukraine fo ntɔkwa sɛne ha Ghana economy abe ekran no ne wura Mahama ɛne NDC fo mpeni fo sɛ Ghana fo mu kuru ye na de ayɛ tane nyɛ no kɔe na ya ne yɛ hu ye niema soa ɛne yɛ sɛ kɛsɛre nyɛ ye kan nkwala ɛwe bɛkɔ Twitter ne Facebook no mu di watem you about me no mu di na tem sɛ na yi no mu ana ma tutu mu niema yie omo friend dey be come so your baulaya na dey okan nyɛ no kɔe ɛnɛ e was the first question ayɛ nyina yɛ bi sɛ ɛwo sɛ ntɛ ne dey ba ne sɛ na yɛ wura maama ne NBC omo dey sɛ ansɛm no kata nkɔfo ani ebi nyɛ atumi wie yɛ no all dia tum ɛwo United Nations platform sɛ COVID-19 no ɛti yɛ wo ɛyɛ adeɛ baako ɛwɔ sɛ yɛ nyinara yɛ si abotire ne ɛdwen ho kaka ɔsɛ yɛ wura maama odi kan ka kyerɛ yɛn sɛ ɔno no Ghana fo deɛ onim yɛn ɛwɔawerɛfire yɛwura bɛfi sɛsi a ɛno nti na nsɛm ne bi wɔ hɔ a ɔka a onim baabia no korɛ no pa ada bɛ onim sɛ Ghana fo wɔ awerɛfire nti ɔka traa ne to nkɔfo tirim ɛno ɔnyɛ atumi wieɛ no ne wakɔgyina United Nations sɛ covid na sɛte by 20 years meda no sɛ sɛ nnɛ deɛ waka no korɛ
but
ayɛ too late because ɔde saa nsɛm no agye tumi awie nti the first point a mepɛ sɛ wɔtiefo nyinaa ɛkaekae ɔmo ne sɛ yɛwura mahama ne NDC aban ka kyerɛ yɛn sɛ ɛma yɛnka Russia Ukraine ɛma yɛnka covid na ɛnyɛ no nti sɛ nɔno adane ne ho ɛɛka a mepɛakyɛw next time NDC ba na ɔka biribi akyerɛ wo a menuatia so pamtin yie nomber two
ansɛ na bɛkɔ nomber two so no maybe you situate nkɔmmɔ no yɛ bɛboa the NDC then ne kaa sɛ ampa that acknowledgement ɛwɔ hɔ ba mo de ayɛ twea pia mena aborɔ so deɛ ɛtɔ so biam mfasodeɛ a ɛfiri covid mu aba no aborɔ adwene ntiaseɛ so and the application of mfasodeɛ no ɛhɔ na ɔmonya challenge nkontabuo no na ɔmo susu sɛ ɛsi ntɔkɛseɛ paa abam making money out of a dire situation that was then one argument
number two na mɛba no but number one na meka no kɔba me ne ɔyɛ adwene nyiyi wopa bi wo telephone say a T form fraud said that something this for kind. Their main argument was not fair. COVID was on him, ni sika na yehu suhu. Omwa sempa ni say, enye COVID eni Ukraine, enti na economy ni huachrenu. Na yehu ye niyama swa, ena ye di blame netu ye kesiri so. Pacho tini ye difference wo. En omwa sempa omwa kan ye meto gana fo bibri trim. Hey, edu baby, so ka say, oh, Russia and Ukraine or COVID for happen and first artist no make am information minister then go first artist so we no correct and when the Abraham Mahama say Russia bomb no e me Ghana nti e ba ne say na ye dey ye say eye yi o ka say say COVID akọ bi a ada na ye nko ade COVID to aba nti be patcho e ma yes argument no we mo sempa ne say those were not the causes of the economic crisis e wa bra ye ye na e wa bam no akun bra say na ya sem ne say those were the major causes of the economic crisis.